Maitre Rudakemwa Jean Felix mu rukiko kuri wa gatatu urubanza rwa professeur Leo Mugesera rwabereye mu muhezo impamvu yabari yihe
ntabwo rwabereye mu muhezo rwabereye mu cyo bita inama y'abacamanza inama y'abacamanza rero ntabwo ari umuhezo
ni ukuvuga iki
ari imanza nk'urubanza rwatugiye kuburana amategeko avuga ko ruba mu nama y'abacamanza rero abatabizi neza bashobora kubyitiranya n'umuhezo ni nk'uko byari kubera mu cyumba cy'umucamanza nako mu biro by'umucamanza ariko kubera ko twari abantu benshi hari abacamanza batatu umwanditsi akaba urwego rw'ubushinjacyaha natwe twiregura mu cyumba cy'umucamanza ntibyari gukunda baje muri sale ariko ubundi biba za manza ziba repubulika idahari
ntabwo ari umuhezo none se urubanza mwaburanye kuri wa gatatu rutandukanye bitewe n'urubanza rusanzwe ku buryo bituma rufata isura imeze ityo
ibyo nkubwira nyine ni urubanza ni procedure twatangiye ejo uyu munsi rero twari twaje kubishyira mu bikorwa amategeko rero avuga ko imanza nk'izo zo kuburana ubwihane bw'abacamanza ziba mu cyo bita inama y'abacamanza byita chambre du conseil
duhinnye amagambo Maitre Rudakemwa kuri wa kabiri nibwo uwo mwunganira professeur Leon Mugesera yihannye babiri mu bacamanza mu nteko mwateraniyemo ejo kuwa gatatu abo bacamanza bahise bahindurwa
uyu munsi twigaga ibyo bita kwakira ubwihane ibyo bita kubanza kwakira ubwihane bakareba niba nyine bufite ireme noneho nyuma bakaza basanga bufite ireme kazaba irindi buranisha rivuga ko noneho ikirego cyacu ngo rero niyo gifite ireme noneho nyuma hazabe kuvuga ko abacamanza bagomba kuva muri urwo rubanza nyine bihanwemo
ni kugira ngo byumvikane neza Maitre Rudakemwa kuri wa gatatu
ego
byabaye ko inteko y'abacamanza yakira ubwihane ariko abacamanza nyirizina ntago barahindurwa kugeza ubu ngubu
abacamanza nyirizina ntago barahindurwa ariko nyine abagomba nk'uko mwabimubimbajije abagomba gusuzumwa iryo yakirwa ntabwo iyo nteko abo bacamanza bihanwe ntabwo bagomba kuba barimo kandi nako byagenze haje indi nteko nshya igizwe n'abandi bacamanza batatu abo bacamanza bihanwe ntabwo bari barimo bitabujije ko uwo wundi wa gatatu yagomba kubamo uretse ko nabwo atabonetsemo ariko niyo aza kuba arimo ntakigera gutwara abatagomba kubamo nabihanuye
none se ku bantu batwumva Maitre Rudakemwa kuri wa gatatu uregwa professeur Leon Mugesera namwe mumwunganira ndetse niyo nteko y'abacamanza batatu mwahuye rubanda ntayihari umwanzuro wavuye mu mubonano wanyu uteye ute
tubanuye muri make kiri gutwatanze bagisobanuye impamvu twihana abacamanza gushinja cyane bwo buhabwa ijambo bugira icyo buvugaho noneho ubwo umwanzuro rero tuwutegereje kuri uyu wa gatanu saa tanu
bivuze ko kuri wa kane nta rubanza ruba nta kindi kintu gikorwa mu gihe umwanzuro utari waboneka
birumvikana kuri wa kane na nta kintu kiba niko n'amategeko kandi abivuga ko ibintu byose biba bihagaze icyemezo kitarafatwa
mutanga se ibisobanuro byanyu Maitre Rudakemwa mutanga ibisobanuro byanyu ku bacamanza mwihana mwumvaga inteko mwabigezagaho ibyakira ite
ni ukuburana nk'ibisanzwe inteko umuburanyi yavuga ingingo ashingiraho uwo waburana nawe uretse ko nta n'uwo twaburanaga ni ntawe twaburanaga uwo tuburana ntabwo baramuha bazamuha nibamara kwemera ko ubwihane bwacu bwakiriwe nibwo bazashyikiriza abacamanza twihannye izo mpamvu kugira ngo nabo bazisobanureho naho uwo umucamanza ubundi uvuga ngo yabibona gake ntibishoboka kubera ko uramubwira ubwira umucamanza nyine uko abibona biboneka mu cyemezo azafata
nsubiye se inyuma gato Maitre Rudakemwa abacamanza babiri uregwa professeur Mugesera yihana yumvaga bashobora kuba babogama cyangwa se yumvaga bashobora kuba babangamira urubanza rwe
ikintu ntabwo kirimo abihana gusa ni itegeko yagendeyeho agendeye ku itegeko rivuga ko umushingamategeko niwe wavuze ko yafashe icyemezo mu rubanza rwawe mbere y'uko ruburanishwa yari umuha mwihana ibintu byo kuvuga ko bashobora kubugama ntabwo aribyo twashingiyeho twarebye gusa ko muri uru rubanza turimo tuburana hari ibyemezo abo bacamanza babiri bihanwa bigeze gufata rero turavuga tuti reka amategeko dukurikiza amategeko zaba n'izindi ngaruka nyuma kandi izo ngaruka twazibonye mbere reka abo bacamanza rero bavemo noneho imiburanishirize igende uko yakagombye kugenda hazi n'ingaruka zizabonye.
Ndabashimiye cyane rero Maître Jean-Félix Rudakemwa kubisobanura muduhaye.